Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ono heɗi ɓe studio tamani oɗo sa e saki modo Ousmane Dikko haalanto on kabaruji gondi ɗo ɗi joɗi men zone la presse le bomako nu jiri wonani en to ɓoggui jande few cercol baasi balɗe capantati heɗintinama hakkude sema e plateforme puɗɗu ɗum talatare taɓede ɗu ila ñande alkamisare nde sema e plateforme ka fuu kolliti oɗo wattu du ana wawi heɗintinede kasen yala mabɓe ana wodani fa kawral duumingal funta hen woto président hitan 2018 du calɗi muɗum ana gonda Mohamed Youssouf Bacilli lolliɗo Rachi Baska ana darani fa hewɓe paama semi keba dibbaɗo leydi Sénégal naati français keñe le mali ɗoɗo région panafricaniste wi waɗanama onno imma dara ñande sappo e jeegom lewru septembre ley bamako ɗo yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗum en jogani on bisimilla maɗo ɗe deux studio tamani sergol baasi balɗe sappo e joyyi hakkude sema e plateforme timmu ɗum alal baare ƴaɓɓine nde heɗintinama fa ñalaɗe capantati kasen heƴaɓe guɓe ɗiɗi ɗe ka fuu ciññini tongande nde bamako ɗo nennon ɗe guɓe ɗiɗi gaɗino baasi mawɗo lewru juye ƴaɓɓine ndu cakitori ɗum ndu kawral sergol baasi nagu balɗe sappo e joyyi ɗe kanko Djibril Diallo hooreji CMFPL gonɗo e plateforme o yetti fa sanne ngol sorgol baasi keɗintinangol ndenno keɗeɗenna ko haaldi e Mariama Kamba Keita li faccitango Mamadou Sama Seku.
Bangal fay balɗe sappo e joyyi ɗe son taki dewde ñande noga e tati yaade balɗe sappo e joyɓo o ene mila wiide baasi fof immaki hakkunde guɓe kaptoje ɗe ɗum wona fay hunde nde wawatake fewi dawrede e hakkille am ngol ɗalgol ngol taɓete hono ni ngol balɗe sappo e joyyi ɗe e ngol wawi jaati laatade sababu timminde kala baasi gonɗi hakkunde guɓe kaptoje sima e plateforme so bangal siñgol ɗalgol baasi nde wotere e ley ko warata ko e ngol wawi humtinede hoore jaati jaam dumotoɗo natan hakkunde yimɓe eleɓe ka ana hani pama wiide tellaji ana godi ɗum wona fay hunde wawde huccanede hoore ɗon e ɗon saabi gotal e kala guɓe ɗe mursi ko heewi ndenno e ley wattu juɗɗo woni ko jafodiral ngal heɓata lawol ka ɗum foof e tawede wala foof ko wawi ronkede bangal ko taykako
e wi hooreɓe semano o wattu selgol baasi wallan du wartirde ko yaawi kawral dow ko waddi gueɗe ɗiɗi ɗe ko kanko Ilade Agmamed keƴaɗo haala sima wonko haalde Mariama Kamba Keita keɗena Mamadou Sama Seku.
Bangal ɗalgol baasi balɗe sappo joyyi ɗe min taki wiide na tiiɗi nonno min kuccana ɗum hoore e ley ɓaɗaɗe ñalde julde nde ɗeɗo balɗe sappo joyyi ɗe timmi tawe kaldal hantingal fuu waɗaka bangal ɗalgol nde wotere baasiji ɗi kambat ɗum ndeɗo darande min kuccani hoore balɗe capanɗe tati yalla ɓene mbawa hinnade oɗo kabaru nden tiralaji ɗi fuf ƴewtete bangal ɗalgol baasi darande wotere min domata fi ɗeɗo balɗe capanɗe tati ɗe jotto so ni min mbawi biltude ɗum fadde nden ɓurani min so min mbawanai ɗum nden min gattana hakkillo ñalaɗe sartaɗe ɗe taƴoron kay min gaɗan bawɗe amen yalla kawral dumotongal na hewte
kala ko jiɗɗo hollitinde hakkillaji mawɗon poɗe fayde ɓeɓe amen Facebook na Twitter on mbawi dunoddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 so dokkon hakkillaji mawɗon ley anne e woteji président 2018 ɗi hono Mohamed Youssouf Bacilli lolliɗo Rachi Baska o darni fedde makko imma dara indirande ɗu alternance 2018 o holliti kanko e hoore ka o dartata laamu ka noon o humanto fataguji mbayditoo e wi makko fa hannden yoni ko heeɓe laamto leydi ndi wonko haalde Juliette Kulwali keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Selon les informations provenant
e ley kabaruji iwriɗi nder ministére humaniide hakkitere laamu wakkati jooni o hakke million goto ɓiɓɓe leydi Mali woni ɓe duɓi mum en na jammira ɓe jaaha wutoyde nden noon hani ɓe tawe nder yuɓɓo inde alternance 2018 mo immaɗe muɗum yo dawrude weltere miijoji e weltere nder taguji yimɓele yimɓele gotanaɓe e gotoyoɓe fewde e wutoji ɗi fewde e laamu o e kañe fewde e politikinkoɓe ɓe ɗum wonno immaɗe imadaraji amen keñen ɗi yo tafon huftinde yimɓele ɓe binde e inde mum en yo kinno ɗum ɗaɓa muɗum yo dardude laamu o kamɓe landine wutoji ɗi nawtorade oɗo wattu iwde go'o lewru octobre yaade capanɗe tati e go'o lewru décembre wattu humaniɗo ƴewtagol kabaru sariyaji wote yowo itta inde yimɓele iɓɓeɓe kañe yimɓele gonɓe nder kasoɓe wona fewi kabaru neɗɗo dartowo o woni ko tiiɗi ko ɓuuri tilde yo bawɗe ɓiɓɓe leydi ndi wajjibinde oɗo dartowo o wattande hakkilo kala himmeji mabɓe nder heƴo golle mo anniyi huccande
hoore
fedde urgence panafricaniste mali ɗo ɗu wi waɗa immadara ñande sappo e jeegoo lewru septembre ndu bamako ɗo yo jingande semi keba o leydi yanke france kañe leydi bénin dibbaɗo sénégal ñande aral baare nde batte o jooɗaki sese nden hoore muɗum kam tambi hono ribbugol makko tan nyifata hono walde mabbe deka kanko Ibrahim Kone hore urgence panafricaniste do Mali do bon ko halde Samba Doumbia keddana Mamadou Samassé.
Nous avons lancé une faute
min gadi imadraji kewdi fewde e kanankobe ledde runa Afrique keddibe fa hande le margal tubakube be fewde yimbe le jogibe tiraji kewdi ndano jawbu fuf be kaba so ana ribude kanko mbiyata do kemi o be anda wide ribugol makongol watta fe so min jara tagal bangal ani amen nyande sappu e jagomde yo latto nyaloma imadraji fewde e kanankobe ledde runa Afrique chalibe hetinade anyaji jamarende ka jobbe wadde sagu yimbe le be ngoni e margal mudum so tawi non kemi nyingi non golleji dilam ko be ngadan non siki wala be dibatamo kako o nyingi golleji tubaku be ko lati sababu o ribama ndanno e holita suka be wide fa hoto nafaka anele imadraj amen fewde e kabaru kalisi sefao e kanya dun gollidal hakunde leydi France e runde Afrique ndanno yo fanda handu latade sababu jamarande fuf tamondira juude sabi kemi tawama hen ma tawaka hen fuf tido imadraj di ngotata
ce combat continue
ana burite men den jeyon jomben jawle teddude udito udu hono gollede gollanobe hormudo wombe le manifa e tagal mudu fu baddobe bamako do jiwde jetti jeddiyaade jetti lewru de samrundu le batu noddirado investi in mali yo gofarma mali darani batu o fa bamtare wadan hono gollanobe hormu en li mali do hebe du an bay warde li mali do gollira jawdum en yo dum waddani sababu latagol o do batu keddana kanko Mamadou Samassé ko Ousmane Niale Bouli fa fam beedo
lewi kanko horejo agence humanido kabaru huncande hore gollede mawde der lidi mali faanda ngaldo kawrtal huncande hore kabaru kebe der lidi mali ndi e darude no kedd anandu hewtata holare tenugol jawdi der lidi mali ndi keddana Moussa Ismaël Touré horejo api mali
les investisseurs ont des préoccupations
fa botop en gonsulaji warde mali e be andise be ngari mali kebal won e be jidi warde ka fa be ngara kana be kebata era libude denago are do hakkilo joodimo dun sabe wadde o botu ana jogi nafa sanne o botu wadan fa hokkobe jawdi kuma no warde le leedi mendi fa yingo lobbo wadan mali fa kabaru hajuji wattane hakkilo
l'environnement des affaires
Allah hali rafndanagu der leedi mali e tawede fuf indi huncane hore ko nawtorte bangal ndema margal e kanye kabaru isinaji kanko hore jo patrona leedi mali o kay holiti wide ana hani be nawtoro ngal do kortal bangal hewtugol dabareji wonande ti Allahji e tanobe jawdi leedi mali indi e kedd andarndu jogi kadena Mamadou Koulibaly horejo patrona der leedi mali
quels sont les outils
hedum bawden wadde hedum bawden hukude warobe faabaade jiaabe mali e jiaabe leedo godde lengal kawrutal ndarono den faati Allahji ngodu di kebane jogala ngaden faabe ngara ite jawdi yalla kebal ana beedo sari pamaado kabaru faabotobe o mo jogi nafa sanne ka o gollirtaake landondire ko saabi dun ngaden fa kirundiral wada miijude hono ngatten fa laamu mali irondire e laamuji le fulleede de
administration de la sous région
lewi kano ke leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita leedi mali ndi ando wonde hewtude dajere sede sede batte imadraji lamu o e kanye pabotobe be lewi mako o do sifa o yo hunde mujunde wonande kabaru tenugol jawdi lengal do kawrutal tenobe jawdi der adnaru ndu hewbe jidantun be jittoto der ndukuji di be martinte kumpadun kabaru projeji kewdi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
Sangarti e kabaruji region ngaji meden hono mobile gollirde menaka gotel ka ngabbi do bombare nokkudo hakon mudi an songo yokkiloji chapande jeena nyande aral barne goto heddi ken tato barmi fa nawi nende benkana bamadu menaka gouvernement dub ami saria fa nanu gallure bamako de hebirta ndiyam cenin dan do e 2032 ana buri milliardji temedde joyi chapande jeddi joyi ngadeteedi hen fa keban ndiyam cenin dan beedo latano hono kuminaaji jeegom bamko di e badal mudum fudu Mosala golleji haybugol hono eto jawdi fuddama buguni kenya nenno batu famingol bal bale halanana en wadi faade pamadu do de kani darade e do hejo golleji mudun le dubi joy garoji di do kado e dido kabaruji kede dal faande yotre manayeso yentawdistango